mimi mpaka nchikavu. Nakuja kivyengine. Ino Tanzania moto, Zeongue. Nimekushinda bajaji, utaiweza vyema. Na rangi ya kinyonga, sasa ndo nabadilika.